bụ maka ọnwụ Antonio Commander, nwa mannachi ụmụnakwọ nke nwụrụ na moto accident ebe ọ na-eje Cameroon. Ka mkpụrụ obi ala dị mma.
Amen.
Is it?